Ngizobona ngibhizinisi akukho lula, akukho mnandi, kodwa uma kuyinto okuyiyona yona ufuna ukuyenza, kuyenze. Kunekhathi la kuye kube nzima khona, njengoba ngisho nje ukuthi okunye kuye kufanele abanye babe semakhaya ngenxa yokuthi umsebenzi unciphile. So akuyona into emnandi leyo, because sometimes uyaba nomsebenzi omningi ube as abantu abaningi, mhlawumbe baze bafike ku-20 or more, lapho-ke kusuke kumnandi ubhizi. And then futhi kuyashintshana nje, especially uma uyibhizinisi elisekuncane, amathuba angafica manje aphinde futhi akuphose manje. Kodwa okubalulekile ukuthi kufanele uyimisele, ukwazi ukuthi ufunani, ngoba akho muntu lapho ozowufaka kuyena u-sick. Kufanele uvuke sometimes ukhathele, sometimes ugula, ngoba uyazi ukuthi you are creating your own salary. Akekho umuntu ozokuholela. If you haven't made enough to have a salary, you won't have a salary for that month. And it's not just about you. Kunabanye abantu futhi abadiphendele kule salary ofanele uyenze. Mina ngiyaye ngibuke njengokuthi it's a small business, but if doing a dent, uma ubuka kahle kahle, kukhona ukungasebenzi kwabantu, ngoba abantu abawu-5 kungenzeka ukuthi kalula nje mhlambe nabo banama-families. Umuntu angathenga impuphu yeshelo for the month, mhlambe nakho okwanele abantu abawu-5 lelo khaya. So uyabona ukuthi abantu abawu-5 kungenzeka ukuthi sekunabantu abawu-5 abasizakalayo kulokho okuncane. So ezinye izinto eziyaye zibe izathu ezenza ukuthi noma kunzima ubone ukuthi no, I have to keep on pushing. Kumele ngiqhubeke ngizame.